Yoni done it again, you know.
Yeah. Watu mangmana mi wajashoni. Yeah. Acho wakrani wafasoni. Yeah. Se bote juwa ni mobeni wa shwa kupile ya gamashini wafasoni. Akewa ye wajashoni, unyesoni. Yeah. Nyahu, koka komi ya shibanse u. No hale fish sloti baba u. Ikesu mwa shitopi ye ngoto mafolo. Mafiga li foto, mapibu wo. Nyahu imbe tolo. Agbe ni miyakba miyaga maye kojo doko. Macho mata iku, majibu ye choko. Madomi tumo soa ye ye. One tele jatu ni one chi. One wo air force, one fish. Meno bu wa shi wa chi. One day uba na ugonti. One tele jatu ni one chi. One wo air force, one fish. Meno bu wa shi wa chi. One day uba na ugonti. Watu mwangmana mi wajashoni. Yeah. Acho wakrani wafasoni. Yeah. Zebo teju wa nyumobeni wa shwa kupile ya gamashini wafasoni. Akewa ya wajashoni, unyesoni. Mita uma la 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 la, boye wadome tomason. Yeah. Oye ya fo, uduna bala gaja kalishi yodoko. Oye jiongba, baby jay kole. Mita ushikani makwebo jia fahi. Matelebo kong 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 jia bahi. Niko baya ikuton aya yolo. Yeah. One tele jatu ni one chi. One wo air force, one fish. Menogu washi wachi. One day uba na ugonti. One tele jatu ni one chi. One wo air force, one fish. Menogu washi wachi. One day uba na ugonti. Watu mwangmana mi wajashoni. Yeah. Acho wakrani wafasoni. Yeah. Zebo teju wa nyumobeni wa shwa kupile ya gamashini wafasoni. Akewa ye wajashoni, unyesoni.